yako ni ya party,
party, party.
Session zako ni za 90. Utapasua hiyo tight.
Hivi say
kidole kimoja kivunji chawa, kidole kimoja kinafanya unanawa, na kuta unakama na kuweka sawa. Oh mama mia, come to inamia, tuna paramia, simba yangamia. Amina, uko kwenu kundo chimepanda bamia, nije na maboga tutengeneze mbo, mbo, mbo.
Oh, isika ya babuya.
Tusipoteze time, huu ndo wakati. Ulivongara upo msafi. Baby I wanna get your dirty dirty. Leo unapena na vokatika. I know you like it when I zungusha. Nina pandisha mizuka. Now you wanna get with me, yeah.
Amina, uko kwenu kundo chimepanda bamia, nije na maboga tutengeneze mbo, mbo, mbo.
Nitazungusha tako hili lile kiki tunatafuta nyoka ataamka wote wanizunguka. Ramp up me bad as we move to the base. Tear up the tights when they grind on them dreams. Boy looking fine is he macking on me. Chasing on me, chasing on me.
Amina, uko kwenu kundo chimepanda bamia, nije na maboga tutengeneze mbo.